The song is all about education.
Sounds true music.
Education is the key to every success. People who succeeded, they had education.
Big money, yeah.
Jay Flex. Wanna go, girl.
Chimani wawa ni kapeza hati wala wa siguru. Mafakira nzenu, kuniva ukua. Nifakari mwa social media wawa tenga zenu. Mafakira nzenu, kuniva usilu. Takalele to sikuru mana wa siguru kasunge kuru. Nifakari mwa social media wiza kononga. Kundira sikuru kasize ukankare moshi. Nifakari mwa social media wiza kononga.
Ticha hololo ya punzila sikulu. Kala soja olo dokuta punzila sikulu. Polisi na nasi ambi na meya wana punzila. Biology president ika soche ya wana punzila. Kumuka baja pamene mwende kuende kusikulu na wadadi. Mwende kuimba kanyimbo kaku sikulu.
Ati
lendo wapunzila bwino sikulu yako. Fika kumapetyo wambolu wana. Panje lendo wapunzila bwino sikulu yako. Fika kumapetyo wambolu wana.
Chimani wawa ni kapeza hati wana wa sikulu. Kakira nzenu univa umuwa. Nifakari mwa social media wawa tenga zenu. Kila nzelu uliva usimu. Akandele tosikulu mana wa sikulu kasunge kolu. Fakari mwa social media wiza kononga. Kila sikulu kasize ukankale mushi. Fakari mwa social media wiza kononga.
Social media pa manje ya leta kanju. High life pa mamedia ya sokoneza. WhatsApp, Facebook, DV na nkala tuntu. Hey, ukamisa moment, nishichakwa iwe hivalako. Na wadeza babana imwe vali busy. Peza ali mklasa, bati nzelo ni pachifoni. Kamba fa makulu na fima poni. Hapa manje ni pempa musevenzese. Work hard, pick your book, DV lengesa. Basa kuna mena fimfuwa kayo ni malos. Work hard, pick up, be your own boss. Viva leko fima polo na fima pose. Iza kwela season ina time yako. Yokondwele sa makolo na vana wako. Patience, work hard, die motivation. Jay Flex.
Chimani wawa ni kapeza hati wana wa sikulu. Mafaki wa nzenu univa umuwa. Nifakari mwa social media wawa tenga nzenu. Mafaki wa nzenu univa usimu. Takandele to sikulu mana wa sikulu kasunge kolu. Fakari mwa social media wiza kononga. Kundira sikulu kasize ukankale mushi. Fakari mwa social media wiza kononga.
Honorable MP Kaoma Stwala Morgan. Mama Madam Mwia PEO Provincial Education Officer Western Province. Honorable Bangweta Kapelwa, Provincial Minister. The Council Chair, Thousand Livinga Kaoma. Graphile Musamba, Zambia Police IG. Lieutenant General Geoffrey Chongo. CLA, Zambia Army Commander. ZAF Commander, Lieutenant General Oscar Situ Nyoni. Lieutenant General Mariti Sorochi, the engineer, Sedenes Commander. His Excellence President Mr. Hagainde Hichilema. They attend all these names and titles because of education. Therefore, education is the key to success.
samstreammusic.org.